Amahubo 149 verse 1. Hallelujah. Hlabelelani kuJehova igama elisha indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele. Verse 2. Israyeli makathokoze ngowamenzayo, abantwana baseSiyoni bethabele inkosi yabo. Verse 3. Mabadumise igama lakhe ngokusina, bamubele ngesigubhu nehabhu. Verse 4. Ngoba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe, abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso. Verse 5. Abalungileyo mabethabe ngobukhosi, bahube ngenjabulo emacansini abo. Verse 6. Ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo, nenkemba esikahla ngothi zombili esandleni sabo. Verse 7. Ukubabenza impindiselo kubo abezizwe nejeziso kubantu. Verse 8. Babopha amakhosi abo ngamaketanga, nabadumileyo babo ngezibopho zensimbi. Verse 9. Bafeze phezu kwabo isahlulelo esilotshiweyo, kuludumo kubo bonke abangcwele bakhe. Hallelujah.